nalola ndibadwire banja lochepekera mwinankana kulapa chinyezi nkanakhala osochera opepera osokonekera mfana olephera sinkanadziwa nkomwe mukujathukuta muli kukondwera munalola ndinyozeke ndi anzanga omwe ndipome mkabwera ndikundiyika pomwe sindinali nkomwe ndi momwe nafalikira nsanje ndikuchitipa nkomwe ntonga paka kufirida ndi alome omwe kulola tizivutika ili ndi dala lanji kulola ndi spoken team zinandilembetsa ntima munalola ndi cholinga zochuluka kundipinga zopinja kundipinja koma osapinjika lelo mwandiyika pena takhumuda kukwana iyi ndi nthawi ya wena tafutika kukwana ndi nthawi ya wena nthawi yathu ya wena yakwana ino si nthawi ya wena nde musalole pasi literereke musalole adani andiseke madalitsa wandi ana si udolo wanga sosese ndi zanu sikuthekera kwanga mutafuna mutholanda koma musalole ndikafunta ni mayesa zanga chonde musalole ndionetse ena olephera chonde musalole zolola zilolani zinazo musalole mesa ndinu mwini